datimsafi.com.
Ni asubuhi kumekucha na amka na tupa shuka. Kabla ya yote wanaswali, naomba Mungu ibada na kumbuka. Niye atoa ekibali, wanyonge tusilale njaa. Pamba na kiume jemedali, mchaka mchaka sakanya not imani. Let me give a story, inatokea mtani. Maisha flani ya stress, dhiki, mateso, seke seke yani. Shida ndo zilizo nilea, nikajifunza kuplay fair. So if you hate me, I don't care, cause I know this is how I go. And that is all I do. Yeah, yeah. Muda mchache, mambo mchele, brother, life is too short. No, this is how I go. That is all I do. Yeah, yeah. Mind your business, leave us no more, brother, life is too short. No, riziki utoa maulana, hata ukibana, kwangu itakuwa pana, usiku wa mamchana. Brother, maisha chuo kikuu, majuto ni mjuku, dunia tunaipita tu no matter how long. Yeah, yeah, degree, mambo degree, mishi zinasonga kwa juhudi na bidii. Maneno so mkuki, so bunduki, yani hata kini shuti, risasi zao hazinifiki. Muda hotoshi ndo maana napiga kazi, baada ya mishi tunakutana uswazi. Baya uwela bro, binadamu kazi, wazi. This is how I go, and that is all I do. Yeah, yeah. Muda mchache, mambo mchele, brother, life is too short. No, this is how I go, and that is all I do. Yeah, yeah. Mind your business, leave us no more, brother, life is too short. No, this is how I go, and that is all I do. Yeah, yeah. Muda mchache, mambo mchele, brother, life is too short. No, yeah.